wote wanangu sema yani wanangu sema wote na wakubali wote chama langu tunapali kalingoma zangu hatunabali nani zaidi yangu hatulali mapopo wenzangu mwone yule pale anacheza mdumange sosegele hatupingani wanangu yule kule anacheza segele sogea mbele hatupingani wanangu aliyesinzia tunamtimua akileta ubishi tunambandua yule dada amejibinua amejichanua chini ya kikamata mdogo mdogo na bambia yule pale anacheza mdumange sosegele hatupingani wanangu yule kule anacheza segele sogea mbele hatupingani wanangu sema wote wanangu sema yani wanangu sema wote Jamani chonde, usini kanyage, litero tokea, tutaona na wabaya Chonde, chonde, usini kanyage, litero tokea, tutaona na wabaya Tunalombaya, tutaona na wabaya Mama, uwe bingwa madeni ana kazi la mbea Malaya changu do, penda pombe na sigara Ana taera, wakigogo mbagara Uwa mwana nyamara, yani mwanangu Uwe ndo chamarangu, nimesaka kote sikuoni chafu yangu jangara Sema wote Wanangu sema yani wanangu sema wote sema ajib 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 na Ibrahim ajib ajib Ayo Kenny Mwumitu OG G Awe mwanangu led the boy Boy